Lukka suura jawee tati. Aaya chappande nayi. Yaaki chappande jawye jawee go'o. Ummin ki biijaayiruus. Eyamdin ki debbo. Nde Yesu so'i. Gawrituɓe njaɓɓiimo. Gam ɓe fuu ɓe kaaɓiiɓe ngi'amo. Sey goɗɗo bi'ateeɗo Jayirus. Ardiiɗo suudu do'aare. Wari dicci yeeso Yesu. Toriimo o yaha wuro maako. Gam e mo woodi ɓiɗɗo gooto surbaajo. Duuɓi maako ngaɗa e 12. O ɓadake mayde. Yesu e yaha. Yimɓe ɗuɗɓe e tokkimo. Haa maa e ɓe ɓiɓɓa mo. E woodi goɗɗo debbo. Gaɗuɗo duuɓi 12 e torrodo e rufuki ƴiiƴam. O majjini fuu njawdi maako to nyawndooɓe. Ammaa walaa baawɗo yamɗinki mo. O iwoyi gaɗa Yeesu. O meemi cilimbi toggoore maako. Sey ɗon e ɗon rufuki ƴiiƴam ɗan dari. Yeesu wi'i, moye meemiyam? Koo moye wi'i naa ɗum kanum? Piiturus bo wi'imo, Moodibbo, hakkunde yimɓe ɗuɗɓe ngonɗa, e ɓe ɓiɗɗuma. Ammaa Yeesu wi'i, goɗɗo meemiyam? Mi nanii bawɗe mburtake nder am. Nde debbo on annditi suuɗataako, wari e diwna. Dicci Yeeso maako. Yeeso yimɓe fuu, o wi'i ko waɗi o meemimo, eno o yamɗitiri ɗon e ɗon. Yeesu wi'imo, banndiraawo, hoolaare maaɗa yamɗitiniima. Jippa jam. Yeesu e meta, sey goɗɗo waroyi daga wuro Jayirus ardiiɗo suudu do'aare. Wi'imo, Jayirus, ɓiɗɗo maaɗa maayi, taa wannu Moodibbo kadin. Ammaa nde Yeesu nani non, wi'i Jayirus, taa hulu, hoolayam tan, nden ɓiɗɗo maaɗa ummoto. Nde o yotti wuro Jayirus, o haɗi koo moye nattida e maako, sey Piiturus, e Yahaya, e Yaakubu, e nyaako surbaajo on e maduujo maako. Koo moye e woya, e wulla sembe. Ammaa Yeesu wi'iɓe, ale woyuki, o maayaayi, o ɗaani tan. Sey ɓe njalimo, gam e ɓe anndi surbaajo on maayi. Ammaa Yeesu jogii junngo mayɗo on, noddimo, wi'i, surbaajo, umma. Yonki surbaajo on warti, ɗon e ɗon o ummi. Nden Yeesu wi'iɓe ɓe kokkamo ko o nyaamata. Dañooɓe surbaajo on kayɗini. Ammaa o wi'iɓe, to ɓe mbiyaka koo moye. Aayaaje ɗe, in habaru dow no annabi Iisaa alayhi salam ummini goɗɗo surbaajo mo duuɓi 12 daga mayde. E yamɗinki goɗɗo debbo mo ƴiiƴam rufanta duuɓi 12. Gam non, habaru fii kayɗinii ɗum ɗum, e ɗawta wannginanki en bawɗe annabi Iisaa dow koo ɗume. Aaya 4 yaaki 42 wi'i. Nde Yeesu so'i, gawrituɓe njaɓɓiimo, gam ɓe fuu ɓe kaaɓiiɓe ngi'amo. Sey goɗɗo bi'ateeɗo Jayirus, ardiiɗo suudu do'aare, wari dicci Yeeso Yeesu. Toriimo o yaha wuro maako, gam e mo woodi ɓiɗɗo gooto surbaajo. Duuɓi maako ngaɗa e 12, o ɓadake mayde. En nanii ɗo, nde annabi Iisaa e almaajiri'en maako ko tokkuɓe mo, ko pukara'en maako. Ngartoy daga gariiri garaasinko'en, waato gariiri toriiɓe mo alanaɓe gariiri maɓɓe, gaɗa o yamɗitinii kaŋaaɗo, ko ginnaaɗo, to aayaaje ɗe njannguɗen to gaɗa. Gaɗa ɓe ngartoyi, ɓe tawi yimɓe ɗuɗɓe e kawriti, ɓe njaɓɓiiɓe, gam ndenno maa ɓe kaaɓiino yiikimo. En nani, e ɗum nder non, seeraa goɗɗo ardiiɗo suudu do'aare yahudanko'en, bi'eteeɗo Jayirus, wari dicci Yeeso annabi Iisaa alayhi salam. Toriimo o yaha wuro maako, yamɗitina ɓiɗɗo maako surbaajo, mo duuɓi 12, kaɓdo e ciyanjamu kallungu, haa maa o ɓadake mayde. Annabi Iisaa bo nani torde maako, gam non ɓe tambi laawol gam ɓe njaha wuro Jayirus. To, e gariiri ndin, e woodi goɗɗo debbo, gaɗuɗo duuɓi 12, e haɓda e nyawru fuki ƴiiƴam. Duuɓi 12 ɗi fuu, o waɗi ko o waawata waɗuki, gam o yamɗita. Ammaa ɗum waɗaaki, haa maa en nani, o majjinii ceede maako fuu to nyawndooɓe. Ammaa walaa baawɗo yamɗitinki mo. Nde o nani habaru annabi Iisaa, e woodi bawɗe yamɗitinki ɓe njamɗa. Sey o waroyto annabi Iisaa alayhi salam. o nyumi nder bernde mako o yahay o mema cilimbi toggore mako tan o yamditay nombo o wadi bononno aya chapande nay etati yaaki chapande nay enay wi e wodi goddo debbo gadudo dubi sappo e didi e torrodo e rufuki yiidam o majjini fu njawdi mako to nyawndobe amma wala bawdo yamdinki mo o iway gada yesu o memi cilimbi toggore mako sey don e don rufuki yiidam dan dari en nanido debbo o nder holare e sembe bernde o natti hawrinde yimbe be ha o memo e cilimbi toggore annabi isa don e don bo yiidam dan dari o yamditi fi kullidum e kaydinidum fu e hawrinde yimbe be wala andudo ko wadi sey debbo ni annabi isa tan gam non aya chapande nay e jowi yaaki chapande nay e jowetati wi yesu wi moy memiyam ko moy wi na dum kanu Petrus bo wi mo modibbo hakkunde yimbe dudbe gonda e be bidduma amma yesu wi goddo memiyam minani bawde burtake der am nde debbo on anditi sudata ko wari e diwna ditti yeso mako yeso yimbe fu o wi ko wari o memimo en o yamditiri don e don yesu wi mo bandirawo holare maɗa yamɗitinima jippa jam debbo o e kammino memuki cilimbi toggore annabi isaki o memi annabi isa nanayi amma ayaje ɗe e banginana en annabi isa e andi ko ɗume ko waɗi gam non o ƴami moye memiyam gam o nani bawɗe mburitake daga nder mako amma Petrus wi'imo modibbo a nder hawrinde yimɓe ɗuɗɓe ko toye e ɓiɗɗi har ma yimɓe e ɓiɓɓima amma a ƴama ummo e memi ma Petrus e yiki muɗum hana annabi isa ƴama ƴamol ngol gam yimɓe ɗuɗɓe e pilimo ha ma e ɓe turotira e ɓe memamo amma annabi isa tabbitinani Petrus memuki ki o nani ɗum memimo e ferotiri e memuki yimɓe ɓiɗɗiɓe mo gam memuki kin im memuki holare na um memuki hiya njayri gam hawrinde yimɓe gam o nani bawɗe mburitake daga nder mako aya chapande nay e joweeɗiɗi yaaki chapande nay e joweetati wi'i nde debbo on anditi suuɗatako wari e diwna ditti yeeso mako yeeso yimɓe fu o wi ko waɗi o memimo en o yamɗitiri ɗon e ɗon yeeso wi'imo bandirawo holare maɗa yamɗitinima jippa jam en naniɗo debbo on yi'i wala no suuɗoro sey o wurti e njayri emo diwna o ditti yeeso annabi isa alayhi salam yeeso mobgal yimɓe fu o wi'i dalila ko waɗi o memi annabi isa eno ɗon e ɗon o yamɗiti nden en nani annabi isa alayhi salam wi'imo bandirawo am holare maɗa yamɗitinima jippa jam annabi isa e tabbitinana en ɗo holare debbo o yamɗitinimo kanjum bo woni dalila ko waɗi annabi isa waɗi debbo on wurti e njayri wi fu ko waɗi bandiraɓe am non enen ma hande imanu meɗen ko holare meɗen dow annabi isa tan hisnata en daga hakkeji meɗen yara en wuro Allah ko aljanna gam non bandirawo am sey koloɗa annabi isa mo Allah jomirawo waɗi e lawol imanu ko holare meɗen dow mako tan keɓeten kisnam daga hakke e kiita mako kareka nyalde dargal e nattuki wuro mako wato aljanna gam non sey koloɗa annabi isa gam keɓa yafu e hakkeji maɗa e nattuki wuro Allah wato aljanna aya chapande nay e jowenay wi'i yesu e meta sey goɗɗo waroy daga wuro Jairus ardiɗo suudu do aare wi'imo Jairus ɓiɗɗo maɗa maayi ta wannu modibbo kadin bononno anduɗen annabi isa alayhi salam e dow lawol muɗum yaaki wuro Jairus wonɗon gam o yamɗitino ɓiyiko mo yamɗa sey debbo o wari memimo annabi isa e metana debbo on wonɗon seyra goɗɗo waroyi daga wuro ko saare Jairus o wi'imo Jairus ɓiɗɗo maɗa maayi gamnon tawan numodi bokadin. Kash, lallayse ko wala, dum habaru metu dum to jairus. Bandirabe am, kwanet o yidwik o ne wii jairus. Jairus, bitno madamai, tawan numodi bokadin. Kwanet o viatat o weni, joninde surubajo on mai, fi umuri sembe baude an nabi isa. Gamnon an nabi isa totorra hore mudum yaha uro jairus. Gam surubajo on mai, an nabi isa bo wawata ummin kumodaga maide. Kanjum wani der nyumonet o. Emo kammi baude an nabi isa ndo nyautan, amma o wala baude do maide. Amma nanko an nabi isa vi jairus nder aya chappande jawi. Amma nanko an nabi isa vi jairus nder aya chappande jawi. Aya renden vi. Amma nde yesu naninon. Wi jairus. Ta hulu. Holayam tan. Nden bitno mada ummoto. Do. An nabi isa alayhi salam. Esambidina berende jairus. Wi kito hula. Amma o holo motan. Ko wada imanu emako tan. Bodebo o. Bitno mako ummoto daga maide. Jairus bojabi ko an nabi isa vidum. Betambi laul. Aya chapande jawye go. Yaki chapande jawye jawye go vi. Nde o yotti uro jairus. O hadi komo e nattida imako. Se biturus. E yahaya. E yakubu. E nyako surubajo ne madujo mako. Komo e waya. E ulla sembe. Amma yesu vi ibe. Ale woyuki. O mayai. O dani tan. Se benjalimu. Gamebe andi surubajo on mai. Amma yesu jogi jungo maidon. Noddimo. Vi. Surubajo, umma, yonki surubajo on warti, donya don o ummi. Den yesu wibebe kokkamo ko onyamata. Danyobe surubajo on kaidini. Amma o wibe, tobe mbiaka komwe. En nani do, ndebe njotti uro jairus, bitawi imbe kauriti. Emboya, amma an nabi isa wibe, ale woyuki, umayai. Udani tan, aya chapande jawi etatiwi. Sebe njalimu, gamebe andi surubajo on mai. Bandirabe am, do etabiti nanain. Yimbe pamae ko an nabi isa omwe. Gamnon benjawimu, hamae benjalamu. Bo anda ko wadata koko uviata. Amma en nani, se an nabi isa hochi biturus. Ea kubu, ea haya. E nyako surubajo on e madujo mako. Benatti to dumresi gaware surubajo on. Nde benatti. Se an nabi isa jogi jungo maidon. Noddimo vi. Surubajo. Umma. Aya chapande jowi e jowi vi. Yonki surubajo on warti. Don ya dono ummi. Alla maudo. Jomu mangu ete dungal. Nden se an nabi isa alehi salam vi. Be kokkama ko nyamata. Danyobe surubajo on kaidini. Amma an nabi isa wibe. Tobe mbiaka komwe. Bandirabe am hetti ditobe. Ko an nabi isa wadido. E tabbiti nanain. An nabi isa e wodi baude do maide e yonki. Gam emo wawa ummin ki maibe. Nden emo hokka yonki. Nder annabo en allafu. Wala baudo waduki dum. Gamnon fu garudo imanu e annabi isa o heba yonki kireata maana o natta yuro alla ko aljanna to tabititto ha abada gamnon bo jairus bandirawo am an hettinditto do senana ko annabi isa wiata mado tahulu holayam tan ko wadu imanu e am tan a heba yafu ya hakke abo hisai daga kita alla garai kan yalde darngal abo natta yuro alla wato aljanna Gamnon bandirawo am se koloda an nabi isa e bernde go ko ngada imanu e an nabi isa e bernde go gam kanko woni mo alla tabbitini e lawal imanu e mako tan bi adama hebata yafu e hakki e kisnam daga kita mako garay ka nyalde darangal e nattuki wuro mako wato aljanna gamnon bandirabe am ko an nabi isa wadi do e tabbitinana en ko e wanginana en e jairi An nabi isa m'ayare daga alla. annabi Isa moƙare Allah wala bobi Adama na to wuro Allah ko aljanna sai ilawal moƙare Allah annabi Isa alaihi salam bo woni moƙare de gamnon fu ko lido annabi Isa alaihi salam na to wuro Allah ko aljanna gamnon emido Allah jomirawo dauta famtin kiin ko ummoy woni annabi Isa e dalila ko wadi olilai annabi Isa der duniyaru e wada kude kaydi ni de wala annabi jo bawdo waduki sekan ko tan amin.